kubwiza bwanjye rubavu rwanjye nukuri nareme dori kirere kira tuje kukawiyo wino mama tujaho batazi wowe mbura umuno tumwe singi rama wembo fati kiga zanu ndekure shema yabatoye Changewe uruko wangize ndakureba nisetsa kisa busiri chasha nukuri nareme wowe bura umuno tumwe singi ramahwembo fati kiga Zanu ndekure shema yabatoye Dori inseko nziza oh my darling kundwa nawe numunyenga yeah nindu kuvuze mama ndumva mama gara yeah mama yo singiwe wowe mbura umuno tumwe singira mahwembo Fati kiga zanu ndekure shema yabatoye Changewe uruko wangize ndakureba nisetsa kisa busiri chasha nukuri nareme wowe bura umuno tumwe singi ramahwembo fati kiga Zanu ndekure shema yabatoye Yeah.